Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 9. Iminsi y'impaka. Uhereye mu myaka ibanza, umwana w'Umuyuda yabaga agengwa ahari hose n'amategeko y'abigishamategeko b'Abayuda. Amategeko adahinduka yari yarashyiriweho buri gikorwa cyose kuva ku kiremereye kugeza ku gikorwa kirusha ibindi kuba gito mu buzima. Urubyiruko rwigiraga ku birenge by'abigisha bo mu masinagogi amategeko atagira ingano ay'Abisirayeli b'umwimerere bagombaga kubahiriza. Ariko Yesu ntiyigeze ashishikazwa n'ibyo. Uhereye mu bwana yakoraga atayobowe n'amategeko y'abigishamategeko. Ibyanditswe by'isezerano rya kera nibyo yahoraga yiga, kandi aya magambo ngo uko ni ko Uwiteka avuga yahoraga buri gihe mu mvugo ye. Ubwo ibyifuzo by'abantu byatangiraga gufungura intekerezo ze, yabonye ko ibisabwa n'abantu bihora bigongana n'iby'Imana isaba. Abantu bagendaga batandukira ijambo ry'Imana kandi bagashyira imbere ibitekerezo bihimbiye ubwabo. Bakurikizaga imihango idafite agaciro. Imirimo yabo yari igizwe n'imihango gusa, naho amahame y'ukuri kuboneye kwagombaga kwigirwa muri yo ntigusobanurirwa baje gusenga. Yabonye ko mu mirimo yabo yo kwizera nta mahoro bari bafite. Ntabwo bari bazi umudendezo wo mu mutima bagombaga kubonera mu gukorera Imana mu kuri. Yesu yari aje kwigisha icyo gusenga Imana by'ukuri bisobanuye, kandi ntiyagombaga kwemera kuvangitiranya amategeko y'abantu n'amategeko yera y'Imana. Ntiyigeze arwanya cyangwa ngo akurikize amategeko y'izo ntiti z'abigisha, ariko ubwo yabonaga byamurenze kubera imico ye yoroheje, yerekanaga ijambo ry'Imana mu gushyigikira iyo myifatire ye. Mu buryo bwose bushoboka bwo kwicisha bugufi ndetse no kumvira, Yesu yagerageje gushimisha abahuye nawe bose. Kubera ko yari umunyamahoro ucisha make, abanditsi n'abakuru batekerezaga ko byakoroha kumucengezamo inyigisho zabo, bamugisha impaka ngo yemere inyigisho n'imihango byagiye byigishwa n'abigishamategeko uhereye kera, ariko ababaza ububasha bafite ku byanditswe byera. Yagombaga kumva ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, ariko ntiyagombaga kumvira ibihimbano by'abantu. Yesu yagaragaraga ko azi ibyanditswe byera uhereye ku itangiriro ukageza ku iherezo, kandi yabyigishaga mu kuri kwabyo. Abigishamategeko bumvise bakozwe n'isoni kwigishwa n'umwana. Bavugaga ko aribo bagomba gusobanura ibyanditswe byera, kandi ko we yagombaga kwemera ubusobanuro bwabo. Barakajwe no kubona ahangana n'ibyo bavuga. Bari bazi ko nta cyaboneka mu byanditswe byera gishyigikira imigenzo yabo. Babonye ko Yesu abarusha kuri ubumenyi mu by'umwuka no kumenya Imana. Nyamara kandi barakazwa n'uko atubashye ibyo bategekaga abantu gukora. Bananiwe kumwemeza, bahindukirira Yosefu na Mariya maze bamurega ko atumvira amategeko, bityo ko akwiriye gucyahwa no guhanwa. Akiri umwana muto, Yesu yari yaratangiye kwimenyereza imico ye bwite akwiriye gukurikiza, kandi kubaha cyangwa gukunda ababyeyi be ntibyabashaga kumuteshura kukubaha ijambo ry'Imana. Byanditswe ngo niryo ryari ishingiro ry'ibikorwa bye binyuranye n'ingeso zo mu muryango. Ariko inyigisho z'abigishamategeko zagize ingaruka zikomeye mu mibereho ye, ndetse no mu busore bwe yagombaga kwiga icyigisho gikomeye cyo gutuza no kwihangana. Bene se nk'uko abahungu ba Yosefu bitwaga, babaga ku ruhande rw'abigishamategeko. Bakomezaga kuvuga ko amategeko y'imigenzo agomba kubahirizwa nk'aho ari ibisabwa n'Imana, ndetse babonaga ko amategeko y'abantu akomeye kurusha ijambo ry'Imana, kandi barakazwa cyane n'uburyo Yesu yashyiraga ku mugaragaro itandukaniro ry'ikinyoma n'ukuri. Uburyo yubahirizaga amategeko y'Imana atajenjetse, babimuregaga ko ari agasuzuguro. Batangazwaga n'ubwenge agaragaza mu gusubiza abigisha amategeko. Bari bazi ko atigeze yigishwa n'abanyabwenge bazwi, nyamara bagatangazwa n'uko ahubwo ari ubigisha. Babonye ko imyigire ye yari isumbye kuri yabo, ariko ntibashishoza ngo basobanukirwe ko afite ubwisanzure ku giti cy'ubugingo, inkomoko y'ubwenge bo batari basobanukiwe. Kristo ntabwo yari umuntu witandukanya n'abandi, nyamara yakojeje isoni abafarisayo yanga gukurikiza amategeko yaba aremereye kandi akandamiza. Yabonye ko ibyerekeranye n'idini byagoteshejwe inkuta ndende zitandukanya abantu n'abandi, kandi bigafatwa nk'igikorwa cyera cy'imibereho ya buri munsi. Izi nkuta zo kwitandukanya yarazishenye. Mu gushyikirana kwe n'abantu, ntawe yigeze abaza ngo niyihe myizerere yawe, uruwo muri itorero. Yakoresheje imbaraga ye yo gufasha ku bamukeneyeho ubufasha bose. Aho kwitandukanya n'abandi ngo abe wenyine ngo abone uko agaragaza imico ye mvajuru, yakoze ibishoboka byose ku bw'inyokomuntu. Yashimangiye ihame ry'uko idini rya Bibiliya ridashingiye ku kubabaza umubiri. Yigishije ko idini ziri inenge kandi itanduye ari itishingikiriza gusa ku gushyiraho ibihe n'iminsi mikuru. Igihe cyose n'ahantu ariho hose yerekanye urukundo afitiye umuntu, kandi amumurikishiriza umucyo w'idini y'ukuri. Ibi byose byari ibyo gucyaha abafarisayo. Byerekana ko idini itagaragazwa n'inarijye, kandi ko kugaragaza umuhate wabo mu kwita ku byabo byari kure yo gukiranukira Imana. Ibi ni byo byatumye bagirira Yesu urwango, kugeza aho bashaka ko akurikiza amategeko yabo ku gahato. Umurimo wa Yesu wari uwo gukiza umubabaro w'umuntu uwo ari we wese yabaga abonye. yagiraga udufaranga duke two gutanga, ariko kenshi yigomwaga ibyo kurya kugira ngo arengere abagaragaraga ko bashonje kumurusha. Bene se bumvaga ko ububasha bwe buruta ku rubwabo. Yari afite uburyo undi wese atari afite cyangwa yakwifuza kugira. Ubwo bo babwizaga igitsura abakene, abantu basuzuguritse, Yesu we abo nibo yiyegerezaga, maze akavugana nabo amagambo yo kubakomeza. Kubari bashonje, yabahaga igikombe cy'amazi afutse, maze mu bwitonzi agashyira igaburo mu biganza byabo. Uko yasubizaga ibibazo by'ibyo bakeneye, ukuri yigishaga kwahuzwaga n'ibikorwa bye by'impuhwe, maze bigahora byibukwa mu bitekerezo byabo. Ibi byose byarakazaga bene se. Kuba aribo bari bakuru kuri Yesu, bumvaga ko agomba kumvira ibyo bamutegetse. Bamuregaga ko yishyira hejuru kubasumba, kandi ko ashaka no kwishyira hejuru gusumba abigisha babo n'abatambyi ndetse n'abategetsi b'igihugu. Akenshi baramukangaga, bakagerageza kumutera ubwoba, ariko ntabyiteho agakomeza kujya mbere ayobowe n'ibyanditswe byera. Yesu yakundaga abavandimwe be akabereka urukundo rudacogora, ariko bagakomeza kumugirira ishyari ndetse bagakomeza kugaragaza kutamwemera no kumusuzugura. Ntibabashaga gusobanukirwa imico ye. Hari itandukaniro rikomeye hagati yabo na Yesu. Yari umwana w'Imana wavuye mu ijuru, nyamara kandi akaba umwana udafite kivurira. Umuremyi w'isi, isi yari iye, nyamara kandi ubukene nibwo bwarangaga imibereho ye mu ntambwe iyo ariyo yose y'ubuzima. Yari afite icyubahiro n'itandukaniro bihabanye cyane no kwirarira n'ibitekerezo by'isi. Ntiyaharaniraga ibyubahiro by'isi, kandi muri uko kwicisha bugufi kwe yahoraga anyuzwe. Ibi byarakazaga bene se. Ntibabashaga gusobanura uko ahora atuje no mu bigeragezo n'imibereho y'ubukene. Ntibari bazi ko yabaye umukene ku bwacu kugira ngo ubukene bwe budutungishe. Uko babonaga amayobera aranga umurimo we, ntaho byari bitaniye n'ukuntu inshuti za Yobu zabonaga imibabaro no gucishwa bugufi Yobu yagize. Abavandimwe ba Yesu ntibasobanukiwe kuko atari ameze nkabo. Urugero rw'imico mbonera ye rwari runyuranye n'urwabo. Mu guhanga amaso ku bantu bari barateshutse ku Mana, kandi nta mbaraga yayo bari bafite mu mibereho yabo. Imihango y'idini bakurikizaga ntiyabashaga guhindura imico yabo. Batangaga kimwe mu icumi cy'isogi n'imbwija n'inyabutongo, ariko bakirengagiza ingingo z'ingenzi z'amategeko arizo ubutabera n'imbabazi n'umurava. Urugero rwa Yesu rwahoraga rubatera uburakari. Yangaga ikintu kimwe mu isi, icyo ni icyaha. Ntiyashoboraga kubona igikorwa kibi ngo cye kumutera agahinda ngo bishoboke ko yakwiyumanganya. Hagati ye n'abiyitaga ko bubahiriza amategeko aribo biyerurutsaga by'inyuma bagahisha ko bakunda icyaha, hamwe n'umuco wamurangaga w'ishyaka rye guhesha Imana icyubahiro akabirutisha ibindi byose, itandukaniro ryahitaga ryigaragaza mu buryo budashidikanywa. Kubera ko imibereho ya Yesu yacyahaga ikibi, yarwanijwe n'abi wabo hamwe n'abo hanze. Kutihugiraho kwe no guhora akurikiza amategeko bahoraga babinegura. Kwihangana kwe n'ubuntu yagiraga byiswe ko ari ubugwari. Mu mibabaro yose abantu bahura nayo, nta n'umwe Kristo atasogongeye. Hari abageragezaga kumusuzugura bitewe n'uburyo yavutsemo, ndetse no mu bwana bwe yagiye ahura no gukwenwa no kunegurwa mu buryo butari bwiza. Iyo aza gusubizanya amagambo cyangwa indoro yo kutihangana, iyo aza gusubirisha bene se igikorwa kimwe gusa kibi, yari kuba atsinzwe maze ntaba kibaye urugero rukwiriye. Bityo yari kuba ananiwe gukomeza umurimo we wo kuducungura. Iyo aza kwemera ko hari urwitwazo rwo gukora icyaha, Satani yari kuba anesheje kandi iyi si yari kuba irimbutse. Iki ni cyo cyatumye umushukanyi akora uko ashoboye ngo amugeragereshe ibishoboka byose ngo abe yagwa mu cyaha. Ariko kuri buri kigeragezo yari afite igisubizo kimwe ngo byanditswe ngo. Si kenshi yamaganaga amakosa ya bene se, ariko yabaga afite ijambo rivuye ku Mana agomba kubabwira. Akenshi yaregwaga ko ari ikigwari kuko atafatanyaga nabo mu bikorwa bitemewe, ariko igisubizo cye cyari byanditswe ngo, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hari abifuzaga kwibanira nawe bakumva ko bifitiye amahoro igihe bari kumwe nawe, ariko hari na benshi batamwemeraga kubera ko babonaga ko imibereho y'izira makemwa ibacira urubanza. Abasore bagendanaga nawe bashakaga ko yakora nkabo. Yari umunyabwenge kandi anezeza abandi. Bashimishwaga no kuba aho ari, bakakira ibitekerezo bye byiza, ariko ntibihanganira imibereho yibabuza gukora ibyo bo bashaka, maze bakamwita ko ari umunyabwenge buke, akabya kandi atagendana n'igihe. Yesu agasubiza ati, byanditswe ngo, umusore azeza inzira yate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Akenshi baramubazaga bati, kuki ukunda kwitandukanya no kutamera nkatwe? Byanditswe ngo, niko yabasubizaga. Hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka. Hahirwa abitondera ibyo yahamije bamushakisha umutima wose. Ni koko ntacyo ubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze. Iyo yabazwaga impamvu atifatanya n'abandi basore b'i Nazareti mu mikino yabo ya gisore, yaravugaga ati, byanditswe ngo, njya nishimira inzira y'ibyo wahamije, ngo nyihwanye n'ubutunzi bwose. Nzibwira amategeko wigishije kandi nzita ku nzira zawe. Nzishimira amategeko wandikishije, sinzibagirwa ijambo ryawe. Yesu ntiyigeze aburanira uburenganzira bwe. Akenshi umurimo we wararemerezwaga mu buryo butari ngombwa kubera ko yakoranaga ubushake ativovota. Nyamara ntiyatsinzwe cyangwa ngo acike intege. Ingorane zose yarazirengaga akaba nk'aho ari mu mucyo uva imbere y'Imana. Ntiyigeze asubizanya n'aba bayimugiriraga, ahubwo ibitutsi byose yarabyihanganiraga. Inshuro nyinshi yarabazwaga ati, kuki wemera gusuzugurwa ako kageni ndetse na bene se ubwabo? Byanditswe ngo, niko yavugaga. Mwana wanjye, ntukibagirwe inama zanjye kandi ujye uzirikana amabwiriza nguha. Nugenza utyo uzarama kandi uzagira amahoro asesuye. Umurava n'ukuri bijye bikuranga, ubitamirize nk'urunigi mu ijosi, maze ubyandike mu mutima wawe. Ibyo bizatuma ugira ubutoni n'ihirwe ku Mana no ku bantu. Kuva igihe ababyeyi ba Yesu bamusangaga mu rusengero, ibyo yakoraga byose byababiraga amayobera. Ntiyajyaga impaka, ariko ibyo yakoraga byose byari icyigisho gihoraho. Yasaga n'uwatoranijwe. Yagiraga ibihe by'umunezero iyo yabaga yiherereye wenyine ari kumwe n'ibyaremwe hamwe n'Imana. Uko yabonaga amahirwe, yashyiraga ku ruhande imirimo ye, akajya mu busitani agasabana n'Imana mu bibaya bitoshye, agashyikirana n'Imana mu mabanga y'imisozi cyangwa hagati y'ibiti byo mu ishyamba. Amasaha ya mu gitondo akenshi yamusangagaho yakundaga kwiherera asabana n'Imana, ashakashaka mu byanditswe cyangwa asenga. Iyo yavaga muri uyu mwiherero yagarukaga mu rugo agasubira mu mirimo ye, nanone akajya no gutanga urugero rwo gukoresha imbaraga atinuba. Imibereho ya Yesu yaranzwe no kubaha no gukunda nyina. Mariya yizeraga mu mutima we ko umwana wera yabyaye ari we Mesiya wari warasezeranywe, nyamara uko kwizera kwe ntiyagushyiraga ku mugaragaro. Nyina yafatanyaga nawe mu mibereho y'imibabaro yo kuri iyi si. Yarebanaga agahinda kenshi uburyo umwana we yageragejwe mu bwana ndetse no mu busore bwe. Mu kurushaho gusobanukirwa n'ukuri yari azi ku myifatire y'umwana we, nawe ubwe byamushyize mu kigeragezo. Yabonaga ko kumwitaho mu rugo no kumugaragariza urukundo umubyeyi akunda umwana we byari ingenzi mu gukuza imico ye. Abahungu n'abakobwa ba Yosefu ibi bari babizi, maze mu kwemeranya n'impungenge za nyina bageragezaga gukosora imyifatire ya Yesu ngo ibe nk'iyabo. Kenshi Mariya yavuganaga na Yesu amwivovotera, maze akamutota, amwigisha gukurikiza imigenzereze y'abigishamategeko. Ariko ntibyashobokaga ko ahatirwa guhindura imico ye yo gutekereza ku mirimo y'Imana no kumubuza koroshya imibabaro y'abantu cyangwa n'iy'inyamaswa zitabashaga kwivugira. Iyo abatambyi n'abigisha basabaga Mariya ko abafasha mu gucyaha Yesu, byamuteraga agahinda, ariko akumvagiza amahoro mu mutima ubwo Yesu yasubirishaga ibyanditswe byera, agaragaza impamvu imutera gukora ibyo akora. Rimwe na rimwe yaburaga uko yifata imbere ya Yesu na bene se batemeraga ko Yesu ari uwatumwe n'Imana, ariko hari byinshi byagaragazaga ko imico ye yari imico mvajuru. Mariya yabonye Yesu yitanga kugira ngo abandi bamererwe neza. Kuba yari mu rugo byahazanaga umutekano, kandi imibereho ye yari nk'umusemburo uhindura imibereho y'abo bari kumwe. Nta wakomerekeje kandi nta kimwanduje, yagendaga mu bantu bahubuka, abatitonda, abatubaha, hagati mu bakoresha b'ikoro bariganya, mu basesagura umutungo mu buryo bukabije, abasamariya b'abanyabyaha, abasirikare b'abanyamahanga, abaturage batagira impuhwe, n'iteraniro ryuzuye abantu batandukanye. Yavugaga ijambo ry'ihumure hirya no hino uko yabonaga abantu baremerewe, nyamara akabingingira kwihanganira iyo mitwaro. Yafatanyaga nabo imitwaro yabo, akabasubiriramo icyigisho we yigiye ku byaremwe cy'urukundo, impuhwe no kugira neza kw'Imana. Yigishije bose kwibona nk'aho batatswe n'impano z'agaciro kenshi zibasha kubazanira ubutunzi bwinshi baramutse bazikoresheje neza. Yaranduraga kwiringira ubushobozi bwabo mu mibereho yabo, kandi urugero rwe rwigishaga ko buri gihe cyuzuye ibihagarika umutima n'ingaruka z'iteka ryose, kandi ko bikwiriye kwitabwaho nk'ubutunzi bukomeye kandi bigomba gukoreshwa mu migambi yera. Nta muntu yirengagizaga nk'aho adafite agaciro, ahubwo yakoraga ibishoboka ngo buri wese agerweho n'imbaraga ikiza. Yibonaga mu itsinda ry'abantu iryo ari ryo ryose, yatangaga inyigisho ikwiranye n'igihe ndetse n'igikorwa. Yashakaga gukomeresha ibyiringiro abamerewe nabi kandi badafite ibyiringiro, ashyira imbere yabo icyizere yuko babasha kuba baziranenge ndetse batagize icyo batwaye abandi, bagahabwa imico yatuma bitwa abana b'Imana. Akenshi yahuraga n'abazimiriye mu buretwa bwa Satani, kandi nta mbaraga bafite zakwivana muri uwo mutego. Abameze batyo bihebye, barwaye, bageragezwa kandi baguye, Yesu yababwiraga amagambo y'ihumure, amagambo bakeneye kandi abasha kumvikana. Abandi yabasangaga barwana intambara y'imbona nkubone n'umwanzi w'abantu. Aba yabakomezaga abasaba gukomeza kwihangana, abizeza ko bazandesha bitewe n'uko abamarayika b'Imana bari ku ruhande rwabo kandi ko bazabaneshereza. Abo yagiye abasha gufasha atyo biringiye badashidikanya ko ari we wenyine bakwiringira by'ukuri. Ntiyabashaga kumena amabanga bagezaga mu matwi ye yabateganaga impuhwe. Yesu yakizaga imibiri n'imitima. yitaga ku buryo bw'umubabaro ubwo ari bwo bwose bamugezagaho, kandi uwababaraga wese yaramukizaga. Amagambo ye y'impuhwe yabaga afite umuti womora. Ntawabashaga kuvuga ko akoze igitangaza, ahubwo imbaraga y'urukundo yamuvagamo ikagera ku murwayi n'utentebutse. Bityo mu buryo nta n'umuntu n'umwe aheje, yakoreye abantu kuva akiri umwana muto. Kandi iyi niyo yari impamvu. Nyuma y'uko atangiye umurimo we ku mugaragaro, benshi bamwumvanaga umunezero. Nyamara mu gihe cy'ubwana, mu busore ndetse amaze no gukura, Yesu yagendaga wenyine. Mu buziranenge bwe ndetse no mu kwizera kwe, yikoreye ingorane ze wenyine. Nta muntu n'umwe wazimufashijemo. Yikoreye umutwaro uremereye w'inshingano yo gukiza umuntu. Yari azi ko hatabayeho guhindura amateka n'imigambi y'inyokomuntu, bose bari kurimbuka. Uyu ni wo wari umutwaro uremereye, kandi nta n'umwe wari kwemera uwo mutwaro yari yikoreye. Yuzuwe n'umugambi ukomeye, yasohoje ubwe icyo yari yateganije gukora mu mibereho ye, kandi ko ari we ubwe wagombaga kuba umucyo w'abantu.